Essula ey'okutaano.
Nyimbire muganzi wange oluyimba olw'omwagalwa wange ebigambo by'olusuku lwe olw'emizabbibu. Muganzi wange yalina olusuku olw'emizabbibu ku lusozi olugimu ennyo, n'alusimira olusalosalo, n'alusigulamu amayinja gaamu, n'alusimbamu omuzabbibu omulungi ennyo nnyini, n'aluzimbamu wakati ekigo, era n'alusimamu essogolero, n'asuubira lubale zabbibu ne lubala zabbibu ez'omu nsiko. Kale nno, mw'abatuula mu Yerusaalemi nammwe abasajja ba Yuda, mutusalire omusango mbegayiridde nze n'olusuku lwange olw'emizabbibu. Nandiyinzizza kukola kinate olusuku lwange olw'emizabbibu kye nalema okulukola. Bwe nasuubira lubale zabbibu, ekyalubaza zabbibu ez'omu nsiko kiki? Kale nno kaakano ka mbategeeze kye nnaakola olusuku lwange olw'emizabbibu. Najjako olukomera lwalwo, era luliriirwa ddala, n'amenyera ddala ekisaakaate kyalwo, era luliriinyirirwa ddala, era n'aluzisa, tebaalusalirenga so tebaalulimenga, naye mulimeramu emyeramannyo n'amaggwa, era ndiragira ebire obutalutonnyesangako nkuba. Kubanga olusuku lw'emizabbibu olwa Mukama ow'Eggye ye nnyumba ya Isirayiri, n'abasajja ba Yuda kye kisimbe kye kimusanyusa, yasuubira okusala ensonga, naye laba kujooga. Obutuukirivu, naye laba kukaaba. Zibasanze abo abagatta ennyumba n'ennyumba ginnaayo, abongera ennimiro ku nnimiro ginnaayo, okutuusa ebbanga lwe liggwaawo, nammwe n'okutuula ne mutuula mwekka wakati mu nsi. Mu matu gange ayogera Mukama ow'Eggye nti, mazima ennyumba nnyingi ziriba bifulukwa, ennene era ennungi, nga tewali azituulamu. Kubanga ensuku ez'emizabbibu kkumi zinaavangamu ekibbo kimu, n'ogusera ogw'ensigo gunaavangamu ekibbo kimu kyokka. Zibasanze abo abakeera enkya mu makya okugolokoka, bagoberere ekitamiiza, abalwawo ekiro okutuusa ettumbi omwenge ne gubala lussa, era ennanga n'entongooli, ebitaasa n'endere, n'omwenge ebiri mu mbaga zaabwe, naye tebalowooza mulimu gwa Mukama, so tebannassa ku mwoyo okukola kw'engalo ze. Abantu bange kyebavudde bagenda mu bunyage olw'okubulwa okumanya, n'abasajja baabwe ab'ekitiibwa balumiddwa enjala, n'ekibiina kyabwe ennyonta ebasse. Amagombe kye gavudde gagaziya okwegomba kwago, era gaasamizza akamwa kaago ekitayasamizika. N'ekitiibwa kyabwe n'obungi bwabwe n'oluyogaano lwabwe n'oyo asanyuka mu bo bikkoomwo. Era omukopi akutamizibwa n'omukulu atoowazibwa, n'amaaso g'abaamalala gatoowazibwa. Naye Mukama ow'Eggye agulumizibwa olw'omusango, era Katonda omutukuvu atukuzibwa olw'obutuukirivu. Abaana b'endiga ne ziryoka zirya nga mu ddundiro lyazo, era ebifo ebyazika eby'abagevu abatambuze balibirya. Zibasanze abo abawalula obutali butuukirivu n'akagwako obulimba, abawalula ekibi nga n'omugwa ogw'eggaali, aboogera nti, ayanguyeeko, asambyeko omulimo gwe tugulabe, n'okuteesa kw'omutukuvu wa Isirayiri kusembere kutuuke tukumanye. Zibasanze abo abayita ekibi ekirungi n'ekirungi ekibi, abateeka ekizikiza mu kifo ky'omusana, n'omusana mu kifo ky'ekizikiza, abateeka okukaawa mu kifo ky'okuwoomerera, n'okuwoomerera mu kifo ky'okukaawa. Zibasanze abo abalina amagezi mu maaso gaabwe bo, era abakabakaba mu kulaba kwabwe bo. Zibasanze abo abalina amaanyi okunywa omwenge, era abazira okutabula ekitamiiza, abateeka obutuukirivu ku babi olw'enguzi, era abajja ku mutuukirivu obutuukirivu bwe. Kale ng'olulimi lw'omuliro bwe lwokya ensambu, era ng'essubi ekkalu bwe likka mu muliro, bwe kiti ekikolo kyabwe kiriba ng'ekivundu, n'ekimuli kyabwe kirifuumuuka ng'enfuufu. Kubanga baagaananga amateeka ga Mukama ow'Eggye, era baanyoomanga ekigambo eky'omutukuvu wa Isirayiri. Obusungu bwa Mukama kyebuvudde buwuuka ku bantu be, era agolodde omukono gwe okubalumba, era abasse, ensozi ne zikankana, n'emirambo gyabwe ne giba ng'ebisasiro wakati mu nguudo. Ebyo byonna bimaze okubaawo, naye obusungu bwe tebunnaba kuggyibwawo, naye omukono gwe gukyagoloddwa. Era aliyimusiza amawanga ebbendera ng'ayima wala, alibakoowoola ng'ayima ku nkomerero y'ensi, era laba, balyanguwa mangu okujja, tewaliba mu bo alikoowa newaakubadde alyesittala, tewali baali bongoota ne wakubadde alyebaka. So n'olukoba lwe beesiba terulisumulukuka, so n'olukoba lw'engatto zaabwe terulikutuka. Obusaale bwabwe bwa bwogi n'emitego gyabwe gyonna mireege. Ebinuulo by'embalaasi zaabwe biribalibwa ng'amayinja ag'embaalebaale, ne bannamuziga baabwe nga kibuyaga. Okulira kwabwe kuliba ng'empologoma, balirira ng'empologoma ento. Weewaawo balirira, balikwata omuyiggo gwabwe ne bagitwalira ddala mirembe, so tewalibaawo aliwonya. Era baliwuuma kuba oku lunaku luli ng'ennyanja bw'ewuuma. Era omuntu bw'atunuulira olukalu, laba, ekizikiza n'ennaku, n'omusana guzikizibwa mu bire byalwo.